Odlo zalo lutonga Pela mina mfunu kubona Futhi ngiyazi la kukhona Kabe ngidlala isipiti piti ndawe mama Ngikuthengela ikikiliki sidla nawe Sibukele gently awusidli upopcorn Send you this message I